It's prime time.
What up, people? This is Wire the Love Child. I'm hanging out with Mr. Prime.
Golden science. Raw, wicked talent. Skills louder than any form of speech. It's none other than Mr. Prime on Local Motives.
Representing in the mix, it's Mr. Prime.
Nasema moyo wa dunda, roho ya uma, kitu cha uma, jaja ukipita wanipa hacho fever, fever, fever. Moyo wa dunda, roho ya uma, kitu cha uma, jaja ukipita wanipa hacho fever, fever.
Yeah, unu nini? Niko hapa nimetulia na Mr. Prime. Number one turntable list in Nairobi. Kwa nini?
Mio siku tu niliingia tu hivi kwa nyumba, nikaenda straight kwa kitchen John kanza kula. Baada ya kula kwa bed mimi yo nikaruka, chafua bed sheets tunazirusha rusha, chafua na ipa ndengina na nyuma uma. Sami ngetuaje best yako ndo alikuwa ndani ya bed na uliko umenda kukatika kani. Wesi unajua vile na kulike tu Daniela, na nkiono best yako minda mwambia kwenda. Sabu dunia nzima kuna manzi napenda, isipokuwa mtoto angu tu Daniela. Yeah.
Yo, this is Noura, a.k.a. Baba Styles. Na niko hapa nimechill na Mr. Prime. Bwana, tulia hapo hapo.
Unasikia hiyo sound? Unasikia hiyo sound? Unasikia hiyo sound? Unasikia hiyo sound?
Shake kwa ngoma sasa, I shake visawa kama una rasa. Amambo vipi, sister vipi, soka karibu ni kushike vifiti. Kwa hii rhythm, inabidi, can you feel me? Longomas kwenye rhythm, washa engine. Sexy lady, pole pole mama, akata visawa usinumize mama.
Motives with Mr. Prime.
Always imitated, never duplicated.
My brother na ona wamekama tamadada mahaga. Machupa katha wakatha za vodka za pia za mvinyo na pia matoto kama mia. Hey yo sister sister basi njoche za nami. Nataka tucheze tupendane tujividari. Tuponde mali tukunye pia tindikali. Tuende kushoto kulia katikati. Na cheki wadhi wamewaka mpaka wamelala. Wengine wametulia tuwa kivuta sigara. Wengi wao wako kwa kona wanashikana. Eish bana simtulie mtapatikana. Hakuna kuenda home paka subuhi sambili. akili ni kubugi tu kwa flomba kama umivu kwa mwili kudansia bitka hisi chini kwa chini ni kurusha mwili kama umerukwa na akili.
Everybody shake your body, dance dance,
oh, oh, oh.
Everybody shake your body, dance dance,
oh, oh, oh.
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 Tuja cheza na mimi,
aia, oh, oh.
Ruka imba na mimi,
aia, oh, oh.
I like the way you're dressed, I like the way the body's pumping.
Shida nini ukinona na manzi unachenjia? Shida nini? Shida nini? Mini no nini ngoma lazima niendele kutoa. Mini no nini shows jukwa ningo da wanatoa. Mini no nini lazima kuna best wa kumiokoa. Mini no nini? Mini no nini? Kaa chini leo niambie John nini mbaya. Siko bala kina takutua nili kufanya. Ika kufanya ukiona beste zako na nkulia vako. Kuna nifichia wasijue nilala kwako. Wansikilia ibu squeeze nini? Au ni vile mwaga nimechacha nini? Ukiambua iju yangu unaamini. Ukiambua vile juu yangu na kuingia akili. Kurekord vitu ka studio nafa kuacha. Beste zako wanai mingi unawakacha. Sabu juzi John kwa dhani mekuwasha. Daka mbili mekushika nare umewaka. Wala mashingu anambia vile ulikuwa unanitaka. Kumbe ulikuwa nyemelea masikio. Nipoa sikufunga macho kakona kwa kio. Ukenda kuniuma mingi uombio.
We alone, never mind it for sure. In love, I was just frontin'. You know I want you, babe. I'm ready to bet it on. Unless you don't care at all. But you know I want you. You should stop frontin', babe.
Shoes, fly shoes, I was so confused. kutufata.
Hell no.
Wewe wachipa.
You win.
Hebu wacha ujinga. Najua wanitaka.
Hell no.
Naona wanifata.
Hell no.
Wewe wachipa.
You win.
Hebu wacha ujinga.
Golden Silence, raw wicked talent, skills louder than any form of speech. It's none other than Mr. Prime on 98.4 Capital FM.
Chilling when my king says bed with your girlfriend, I'm listening to Code Red.
What up, this your boy Attitude, chilling with Code Red on 98.4 Capital FM. You heard me.
Hi, this is Shinde from Tattoo, and I'm hanging out with the turntable king, Mr. Prime, on Capital FM. Hey,
Shine on, to come. My shiki beat to the slogans making that cash. But you all over scope BA. What the beat moja kalindo wapine replay. Track how to come, my shiki beat to the slogans making that cash. But you all over scope BA. What the beat moja kalindo wapine replay.
Ebu tazama venye huyo binti anajua kukata. Ana bidi nanuka tu kwenye shavu makwapa na shingwa mepaka. Ana bidi sana vyoteleza jo.
Ana mbausi ananipendeza jo.
Ana mbamba
paka vidole na zilamba jo.
Mtabaki umesema yo.
Anani, 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 anani mbamba.
Oh,
na yuko jina matai from the minis girl.
Sex me up to 20.
Na ana beste kwenye tie jeans.
Looking like an R&B diva.
Jolifi
Hill kujikata na wote wawili. Na huku kumeshona na madem kibao. Hebu tazama venye uyo binti anajua kukata.
Ana bidi
manuka tu kwenye shavu makwapa na shingwa mepaka.
Ana bidi
sana vyoteleza jo.
Ana mbausi
ananipendeza jo.
Ana mbamba
paka vidole na zilamba jo.
Mtabaki umesema yo.
Na tazama kopo langu la saba. Tiki freshi juu chini sana kama saa. Nakitoa kwenye klabu nipate binti mwafrika mlami amwarabu.
Mwarabu
nataka ani feel nimkatie nimpatie nisitoke nil si
au zio.
Tunikisha funga deal dem akileta nyefe nyefe I say nime chill.
Hebu tazama venye uyo binti anajua kukata.
Ana bidi
manuka tu kwenye shavu makwapa na shingwa mepaka.
Ana bidi
sana vyoteleza jo.
Ana mbausi
ananipendeza jo.
Ana mbamba
paka vidole na zilamba jo.
Mtabaki umesema yo.
Yo, yo. Always representing in the mix. It's Mr. Prime. Here's another red hot track you won't hear anywhere else.
Dada wenjo nami, ukitaka penzi wenjo nami. Dada wenjo nami, ukitaka penzi wenjo nami. Dada wenjo nami. Penzi wencho nami. Dada wencho nami. Ukiteka penzi wencho nami.
Dada leo hii mina kuomba nafasi. Nitakupeleka pole mista kupeleka kasi. Kwanza misi na gari mi upanda basi. Pili misi vaagi rasmi samahani. Tatu hizi hela muzi pata kibahati. Nne sita kupa vikwazo wala mashati. Boro nipende mie nilivo tu dada. Sita kulinganisha na wangu mama.
Dada wencho nami. Ukitaka penzi wencho nami. Dada wencho nami. Ukitaka penzi wencho nami. Dada wenjo nami, ukitaka penzi wenjo nami. Dada wenjo nami, ukitaka penzi wenjo nami.
Tabasam, mina poteza faham. Tano kuwa wangu ni kupeleke Dar Salaam. Sita mwenye sura nzuri na umbo wa shan. Walahi walaula wala kulati la bilahi. Mbona wanitesa na mi usiku silali. Bila penzi lako ntajuwaje furaha. Usiku niliza ntaba inijeraha. Saba na minta kuwa muaminifu na nane na tajaribu nishikashifu na tisa ni mapenzi. Kumi nisha anza dada. Kumi nisha anza dada. Kumi nisha anza dada.
Dada wenjo nami. Ukitaka penzi wenjo nami. Dada wenjo nami. Ukitaka penzi wenjo nami. Dada wenjo nami. Ukitaka penzi wenjo nami. Dada wenjo nami. Ukitaka penzi wenjo nami.
Live by the code. The code is red.